ndicinge ndilile kule meko ndigwe ndizibhaqencela uqolo ndiyaphambona khawuyeke ndivela ndicinge ndilile kule meko ndigwe ndizibhaqencela uqolo ndiyaphambona khawuyeke uyabuza umakhelwane angithi phepho uthengise ilali yonke
Uyabuza umakhelwane